Touch.
Baby, baby, let's go on the floor. Chairs and a gentleman, I'm a band ball.
Just one touch,
simple, many bamba, rambo.
Sipokuona na usiku kapita, kesho yake minta kutafuta. Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor. Sipokuona na usiku kapita, kesho yake minta kutafuta. Mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor.
Give me one touch. Sinate, ili lazote minipate, mapenzi moto moto minikupe, daima milele tuwe wote. Nisipukuna na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta, mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor. Sipukuna na usiku ikapita, kesho yake minta kutafuta, mano na uzuri na sifa, shida na maradhi, wendo doctor.
Give me one touch.
Some love, baby girl, from me.
Nahidi kukupa mahaba tele tele tele. When you move, watch every mele 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 mele.
Show me some love, show me some love. I need some love, show me some love, show me some love. Baby girl, promise.
Man, water, ciao.